This music.
Um perito a faia. Um perito a faia.
Yon shanti je.
Para faia com o moleca wino.
Mwana kashi wakusunga wino. Mwana kashi wakutetekela. Eka sunga wabana bove. Itenzela bakamutenga uzalila bakamutenga uzachula usungirile mugwiririle oya lele shave beauty akwete staksha yena yari kontoloka balasti boy wala kontoloka nishishtana ipwa zalila mama we zalila mama we molefa ya kutemwe bada muhove. Taeve ama fone ga kuoneka moshe.
Umperezi tua faya.
Nangute mwana mayati.
Arafai kwa kumoneka wino.
Nangute mwana mayati.
Arafai kwa kumoneka wino.
Don't waste you too late. Don't waste you too late. Don't waste you too late.
Give her what she wants.
Don't waste you too late. Don't waste you too late. Don't waste you too late.
Give her what she wants.
Apa manje wa mutairila Nichani kansi wa emililina Poi itekanya Apa mkasi wako analula Babonji na peve unadula Kapena unapeza zonzuna Zochila popali madamu Muka shihogo yo Wako temwa Alefa ika respecti Comforti mtitenga patientiwe One day uzalila One day bizazanda. Then it will be no more. Ukalila mole fire kutemwe Madamu ove
Mperezi tua fire.
Laeve ama fone ga kuoneka moshe.
Mperezi tua fire.
Nangute mwana mayati.
Arafai kwa kumoneka wino.
Nangute mwana mayati.
Arafai kwa kumoneka wino.
Don't waste you too late. Don't waste you too late. Don't waste you too late.
Give her what she wants.
Don't waste it too late. Don't waste it too late. Don't waste it too late.
Um perezi tua faia. Give her what she wants. Give her what she wants.